Ya sunga na alimu. Hii, nime safeti. One city and the next.
Exclusive.
Nati nduwe ni liwande.
Kawatarai na ground attack. Ndumu ya se. Nime safeti waji hundi.
Sistema sisikata AI. Matinyo ya sikata AI. Sistema sisikata AI.
Safeti na safeti Monze na machomu Yulisi masi chikata wagamba Siobo kwestu no chulaba plesha Inga kulibo kwa logo koma Na kusangala la elo awofenkula Kungobu kogo kulika wuhana Notu njila yengaga new life Notu jincha intusko ya gaindi Notu njila yengaga new life Makele wa fake to vika kuwaya Valonge wa fake to vika kuwaya Tatu yani sebo watu settinga New life yanda jimwela
Yulisi masi chikata AI Matinyo ya chikata AI
Mapulesha majisike bolo chuluwa Inga yonse yaga indi kuwaya Malonge wa fake inga kuwaya Mampa wopotu nchila new life Chatu ya ndijivelesha wanono Gotulega sike botu sangalale Mapulesha majitu jiluvile Oyungwaga mkutu wa nchila mupia Atutia wa njila natupia Tusa ninda sama metu nyowani Aga life ni njila ganyowani
Mesa fichu wa mbuno Matinyo ya chikata AI
Wala hupa ma confusion One sit on them Nime safeti wa mbunoku Nime safeti wa june Eo pi hai
Ima chansi ngotu hana swinga tunyamuna mjuli Pasimbi kuhana kufula Fula mako
Kisima si chikata AI
Aya chikata AI
Hapinu ya chikata
AI
Mesa fetu wa mbuloko Ewa Jago chala mwage Ewa takuta shato ntula kwembe Njamu toloma Aba tokuta malanga malawi Biki poselao Ewa mslongo nganjao Mianda chaos
Mesa fetu wenu Mesa fetu wa juundu Chaka ndemu yasi
Kini keiwa hili atila Umaso Okay, I see you. You're with me, Yona. Hey, Siriso.